the app and the coupon for the time and I'm a sin to my
aura. YouTube me block, Instagram too. Sometimes me go sober, sometimes I'm too. I just wanna me na dunga, ma visu. Ask how I do, do the better than you. Hey, want me pay attention, not just silly PC. Niki say piga ta uba CTC. Sija kula yako, ndio unite VC.
Me na kwa romantic, naeza kwa mpisi.
Wana nita goda, timido kata goddess. Apa midio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Nyama kwa nyama, sijui kama kiss ah. Let a change juice, jai tupaki ah. Nina asali lakini sina bi. Napenda punyeto, ndio mana sina bi. Anapenda dina, lipata aji. Mazigwembe, omulira mwana wanje bangai. Pienga juform ni kubanje, ni chome kipienga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Kuku sitage, unga ukande. Ta unambegu, sikuje ni kupande. Niko mavodoma, spirit ni za sande oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko
Mambiro, we unaenda roo. Katiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigwa tunandom. Kambioni kuchana tukanjong ah. Wanjiro ni kurukie kinjo. Kombero ni kukembe kwa chuom. Oreo, more origanero. Waiterero, dari ariganero. Oreo, more origanero. Waiterero, dari ariganero.
Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko
ah. Inakodoga kwa one gyaba, one gyabora. Inakodoga kwa one gyaba, one gyabora. Odiwa morango na madama track sana. Ana turi yako soft sana. Sijacha kure dana nilikia masikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigiwa na kada. Nilipenda shate sana nkakosadi stashahada. Nilipenda iku sana malaka ni biadi mbota. Matembe nkaekewa kwa kiruma na mogoka. Na badu tukipatana wanade kushikiwa soda
oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko.